Swish.
It's your boy KD.
Yeah. Yeah, Ngoji Sanjoy set for me to get the picture. Perfect example, nikitema na reefer been cooking, I mean hit random mixture. Kila bapa ni proof ya commitment juu. Place na enda, only fan do inafaa. Mind Johnny sharp kama blade ya katana. I mean tak na rap and it's facts. Na leave his script bila act, yeah. Spotezi breath kwa debates a clout. Na leave feeling a speed no high, yeah. I've been round and about. Na push legacy manzini si lack. My presence ni pressure na face weather bila sweater. Na skiona ni rank bila sponsor ama agenda. Steps zime blessua kama pasta kwa agenda. But your fast, yeah, I must remember.
Usiropokwe sana juu waneza kakonjoa ujaoa. Na unapena advice za njoa mara oo. Mweke wifi ndo I feel poor. Squeezy tukifika scene wasani wanajitoa. Spendi kuslaki bro mekata kama keki. Ice on the bag sitachoka kuzicheki. Weka pending ka story si ya muku chumi. Bado niko huku tuko chini niko huku juu. Juu ya ganji utakato kama maji. By the way na kuwaga na allergy wati aji. Juko na pencil tuambio na choro. Walianza na pressure bila kujuta kuaje. Alidhani takwa easy akasikizia uzito. Sinaga pianga squeezy na deal na kiko. Na wabeba kama basi ya niko. Jirani alijigas after amebuy jiko.
Bila kujali na chonya don't care. Tenda bila marengo kablo tutweza kupea. Cheki bro keti chini hapo kwa chair. No sikizizi mistari zenye tutawapea, yeah. Serious business kanu fala tunondokea. Baraka ndo ina rain wona teto unanyeshewa. Kapiz ni do, hapo sasa neza toshea. Iwe kubo ama ndogo tosheka nenye umepewa, yeah. Come rain, come shine. We ni kiatu mini kiwi bila mi hawezi shine. We bado una grow kawa mini cheki rhyme. Na sauta confirm aje angu noja confirm yako. Sio ni crime. Wame ni nickname artist jo vile na wachorea. Uliza Kim Jong Un vile mi huwa okorea. Bro tulia utaingiaje kwa hesabu utatolea. Kwa hizi streets tuna
Goji Sanjoy set for me to get the picture. Perfect example nikitema na reefer been cooking, I mean hit random mixture. Kila bapa ni proof ya commitment juu. Place na enda only fan do inafaa. Mind Johnny sharp kama blade ya katana. I mean tak na rap and it's facts. Na leave his script bila act, yeah. Spotezi breath kwa debates a clout. Na leave feeling a speed no high, yeah. I've been round and about. Na push legacy manzini si lack. My presence ni pressure na face weather bila sweater. Na skiona ni rank bila sponsor ama agenda. Steps zime blessua kama pasta kwa agenda. I'm like your fast, yeah, I must remember.